Kuzelwa ngo-1986 emajondeni eGwanda. Asizwe imbali yakho ngamafitshane mini.
Angikhulele eGwanda ngafunda khona okwamanje ngomsebenzi ngisePretoria. Ngiqale ukuhlabela ngisasemncane eprimary school, bengiyingxenye yeschool choir nasesecondary school, njalo nasesontweni bengiyingxenye yechurch choir. Ngijoyine amanye amaqembu ezomculo ne-arts eGwanda ngikhula, ngafoma namanye ama-groups esicula nje kuma-functions amaningi emfeni, emichadweni nama-competitions amaningi saze sayafika ku-Music Crossroads.
Akutshele abalaleli ngalo mculo wakho, ulamandla kade amangaki, njalo ingoma lezi zibhalwa ngubani?
Ngile ngoma ezingu-13 okwamanje. I-album yami yakuqala ngayirekhoda ngo-2019 namanye nje ama-singles ebengilokhu ngiwarekhoda. Lo nyaka ngirekhode ama-singles angu-3 engiwalontshe a few weeks back. Ingoma eziningi ngiyazibhalela, then kunezinye nje ezingama folk songs ama chorus engiwengezelela amagama.
Uthandela ukucula esemncane uMinenhle uthi kukhona abamenza ngoba nomdlandla wokufuna ukucula ingoma zokholo.
Abaculi inspired me endleleni yami yomculo wezokholo, abafana lo Rebecca Malope, uIvy Kombo and the Mahendere Brothers. Okwamanje ngisizwe ngabanye ngemibono endleleni yezomculo yokholo, abafana no Carol Muzambi no Black Sadies Madora. Emculweni wami okwamanje ngisebenza noproducer abamuthi nguDiva Size.
Ethube umculo wakhe uyatholakala abalaleli, limfakele izandla, limlandele njalo nemakhasini okuzilibazisa. Bathele Madube,
ingoma zami zitholakala ku-YouTube okwamanje, lingafika khona. Njalo sine-Facebook page, lingasilandela. Sine-TikTok and sisazongena kwamanye ama-platforms.
Besigwetshisele noMinenhle Dube kuseroza uzo Friday namhlanje esiphokelela umculo wakhe wengoma zokholo. UNkulunkulu alilondoloze lonke libe lempela sonto enhle. Igama lamo yezu Jesus Banda.